Yeah. It's been long time hunting. It's your boy Atonic Bomb. I will find you, baby. Kila siku mwaga mtaa, nikikusaka usiku na mchana, wapi nitakupata? Iwe sheng au lugha ya mtaa, nitakubongesha ngosi ushindwe kukataa. Kisha nikupeleke kwa mama, ndio ajue bado nakutaka. Na kuita baby come faster, natamani sana kukupata.
I will hunt you down, I will bring you home, I will give you love all night long. I will hunt you down, I will bring you home, I will give you love.
Kila siku kila time tutakuwa na fine.
To keep pass my time. Tulia shori skiza na kueleza, we unanitesa penzi ya upesa. Vile si tumepitia mob, kumbuka nikiuza ice cream bob bob. Mwishowe ukaniwacha bila job, niatia na staki unicall. Nachotaka we come home, come closer baby niko
oh. I will bring you home, I will give you love all night long. I will hunt you down, I will bring you home, I will give you love.
Kila siku kila time tutakuwa na fine.
Uso wa iliberi na body slim kaya Katy Perry. Unatabasamu poa, baby mi nataka kukuoa. Juna weza niokoa, ukiwa mbali chozi huniloa. Jitokeze si tufunge ndoa, jubila we maisha sio poa.
I will hunt you down, I will bring you home, I will give you love all night long. I will hunt you down, I will bring you home, I will give you love.
Kila siku kila time tutakuwa na fine.
Yeah.